Speaker of Parliament Anita Among ataddewo nsalessale ow'okuyisizaako embalirira ya eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ebbaga erikwata ku musolo kwa ministry okwanja embalirira zaazo eziri mu bubage ez'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Speaker Among ategeezezza nti ministry y'ebyensimbi erina obutasukka ng'ennakusomeza 21 omwezi guno ng'eyanjulidde Parliament amabago agakwata ku misolo gy'ereeta omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Obukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo bulina okwanjula embalirira za ministry ez'enjawulo obutasukka ng'ennakusomeza 15 omwezi guno ate embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yakwanjula ng'ennakusomeza 28 omwezi guno. Speaker Among alagidde ebitongole byonna ebikwatibwako ensonga y'embalirira okukolera mu budde obulagiddwa nsalessale ono aleme kubayitako.